Sasa nyinyi mnafikiri ati Kenya itajengwa na wa Chinese ama itajengwa na wa Marekani? Sisi ndio tutajenga. So tafadhali, you people who have a payslip here, payslip yenu iko na mlolongo ya taxes ama hakuna? Na ni fupi ama ni mrefu? Alafu si mlolongo ya taxes ni mrefu hapa? That is how you build a country, my friends. You don't build a country because of debts. Ati kukopa hapa na kukopa pale. Munite Zakayo, munite nini, lakini tulipe tax tujenge Kenya. Ama unasemaje? Tuko pamoja? So tafadhali, muambieni wale ndugu zetu wako nyumbani, muambie hapa munalipa tax. Na munalipa tax kwa nchi ambayo si yenu. Ama? Yes. So tufanye hivyo.